Ekiro basajja bannange nagudde mu mpaka amatumbi g'obudde zaavudde g'oluyombo ne tutaasa ate ng'ekiryo n'omuwafu bisimba n'agala wamuwafu yasoose kwenyumyako nnyo bawalirwa tabata yeegoola mu bbanga kiramu babinywera balirwayo nnyo n'asaasira ekiryo okwewalula nga kityo n'agirumiriza obunafu kibambi okubuma enkizo ekisimba mu bbanga nekirandiranga kwetula mpozi yakina kusimuwafu n'asusa kiryomba akotesa omutwe yasuusa ati kimuwafu oli muswavu gulumirinya otyo n'obalangako obutyo obutontogolo ate obukambagga gwakomambira esoli zenembala agasujju nammugge gati abawoomera bali babawenja nnyonyo kale omugejo gwe ogukuyambye omuti kaneewalulinga njuna bannange olinajemeza teyayo yakulima nsonze nalima ekisambu kyantaliza lwansonga sibala butontogolo bakokabedwa wagasujju munnange amangu ag'omuwafu n'atwagga tubataasizza naye gwoyize buuki mubenne ku bigambo bufuna essanga lya bbeeyi naye eryali na golodi tumize nyonyo nasiba musasi uwebule nkumbi niyetenda bwaweese nnyo kamala naye nga byaweesa bataweesa bebafuna enyange yajja nevumakkako obuusu kino obutama wakisitabeerambi bawansolo teyayagala bantu ako n'omuntu akaagala muddira mmese mbuzi nyange yabangaladde gyabanze wano nsiba mukka n'eryente nga ataano ezinkanya ne bwenzirinnya ku nnyindo nimuyonjo ne mufeesi nnyanga ensanyusa mwami kaba naye n'avaamu omwasi n'agamba nnyange agira ava ku nsi eno n'asabaamuwa ekibuuzo bwakitta ng'amuviirako ddala ataliddira munyega n'amubuuza nnyange osiiba munte gwe wanywako gututuutukamwa munte eyo laba nnyange wajja akanula amaaso nga neerangi y'amata simwangu wajjebanya papa n'ajuliza nti sinywa amatandiruka agava mu nte muziibanga ogumuka kansanga n'awakanga ngalamiddaawo kalumukago n'entokugyebuki nnyange katanoonyenywa nteyente anoone gategeere bwe yafiirwa edda naye nga n'olumwa lusongovu nnyonyo anoona ate nnywa nteeka mukundusi yeyannyonnyola banne nditusiiba wano naye olumukaga amataga wa buusi gwawulira mu kino yizeemu ki kyewelowooza si kyoli munnange bizibu basajja bannange nalabye oluyombo olw'okutuna eriiso baluba ku nnyonyi eyayise mu bbanga kusaawanga mukaaga ez'omutuntu kutuyawulidde ennyonyi mu bbanga liiso n'atunulayo okusuubula okiraba ko kutuntide eriiso ntyanga sibajiwulira tobadde wagiraba liiso n'abigaana nti kutuosaaga yogerera nji ennyonyi eyiseewo wano era nje olina kugibuuza nze wadde weetenda okuwulira okukamala bwenzibiriza wa wate kulia Zimu kungamba tino la bichinya Sine choto ulitenze soru njiraba Kukukese njuba njiraba mpanga Mpanzi vizombu ulile munange Nipulile njuberi musa wangatanu Kutunaka basanti akola na yeriso Bambi akolo mchira Wize mchi kwa mpulizo weta Linda wakuwane tiona susi Mjambwero uza kyoto litata Linda wala wafuke mizani Liso ya nisinga kukutu mkosi Na eri yobongo atakila mungiri Anti liso ni wala mkamara Tategira sharabie bongo watakora Pekete wapasana jawo nyabo nyomuto Nabu otoro kukola kubami Nebu kukulu miranjubo kukocha tiyo Nebu sabachirara kekumu panga Iyalile wako linga manguri Abu onye kunjuba na yakuta Jire natavira muringa kera Payeyalila uvulunji mpanga Njuba wake kukukule ngero muto Bateri waisa mwenye tirakute Njua nasungu wala awonyonyo Omuliro na yongeza kuswechi Asanu msejira ve mpanga Ungerenga babiriro mwoto Oru wa woru nji pate shire wachamuka Nasanu pate na kora masi Njube chire jengubaya tonyando Mwoto na uweru kuna masi Wabu kutila chila kumbanga Muto ya liawe weta jimubatita Wabu njubani kwa ya kata chatisa Mayamba kuyambi ukuwa wepumbo Mwuli levyo notoka kumseno Mwazi mwongo lina mwamasi Mwambuli temusi mwukudolo Mwambuze nyamanda vivi kwenu mse Masu Mbaba mute mwenyemu Meyakaliza anga chiviku kwa wakundi Mboko sanyo kamu nunga jera Sekwanga ya tema kakule batake Kekumbali tuze njini mungari emba Naralira na pakumba kemingu Kate sekwanga ya lia onye pagama Sekwanga nyamba kumule pagama Kosekwanga ebintu yubili omoti Olaba nechinye kukuchi ya kono Mbanjibiewe mulute kumbaku Nelimpe njango uka musanja Nenusuluwe za masavu genigu Ngena kujata mpanga na kungeje Nange sewe mbili alwa pili ya mao Kayesa kera koko lima kendeyo Kabayempa kama njini mkwe muta Kama kungu basili wabankuma bachia Bakavire kumuna ulefemi Labo mkungu baso mwabuza sekwanga Yuri webo na ire yobu vila wanu Kwenye ni wawadu kiranu mituanyo Kama wangu kumpa kama nguati Mkungu baso mwala ya tesati Sekwanga tumulie njini kafute Anyana mkundu mamukunde uru Alijumba yomufuna yetiripe wanu Singa ya kumula njini musekwanga Mbandi mkose mba mbutogu Keleza kutima musajia mungange Ninga wasukiye mulinjula konga mkote Mbandi mkose mba mbutogu zirwa bajjajja zirina makulu manja ate buli saidi tuzikozesa bubi olumusono ozikambala teri lutakamuira zirinda bulwanga betimu olulwe lwammwe batalijirya oluwesubi wabweku amalindirizi lwelwe lwammwe ababanga mulalu atolulwa babbi nezikokolima lwabanyiki babafuna alukambyabalabula kiribetalo abagumikiriza olwo amanyi tegali abatuma lwerwammwe abantu balamu magoma lwamanyi tulaga abakubi b'engalo nti bafujyo abakubi ezizobo bakuba enkoona osanga bebamu abakubizabuli akuwaliriza okulinya bwone kupa bannanfuusi olwammwebiru wotonnamaddi yalwiririza nnyonnyo namanyako ddindi nfuna embale maaso bamubamu abanyiikivu nalwo olwammwe linda kigweyo olwolwabagayaavu obufumbo sibunaanya lwabannamaka awasabuuza atuulwabasemaba kale omuntu asomesa okutuukaawo nsana kiibwe obakuusasundira bakola nsana nsabirwe amayingira njasa kuba guno omutwe serina mwerere atyomulungi n'omubimmanyi oyawula tiwe nkola bwenti ngwa mu kitinga kino n'ebintu by'olaba kati ofunye enjawulo ekirimu empeke n'ekitali munsa kale nno baana battu bwekibeera kityo tembadenjagala ekintasanya owedda bw'omanya ensobi eyo oluusi okyusa era bw'omanya ekibi okiyita ebbalama nze mbatunuulidde wabula amadda atakyuse ndi mwatula erinnya nammwe we mukolanga ng'onoovumula omulwadde w'enjoka tunogalyantuuka n'abulabaka katona abakyadde mukkiriza okugenda kwange kulu saseteyanula ekoli ngalabi muŋambira bataze nsaliddwa nnyo n'abulabaka katona abakyadde mukkiriza okugenda kwange kulu saseteyanula ekoli ngalabi muŋambira bataze nsaliddwa nnyo n'abulaba papa tonaabashadi mukkiriza okugenda kwange kulu saseteyanula ekoli ngalabi
www.mp3ugandanmusic.com